doorkii maalmoodayna dhaafay tartanka iyo loolanka dibadda u soo baxay ayaa ahaa si gaar ah mid u muuqanayay marka la eego murashax cabdikariin axmed mooge oo ahaa murashaxii codka ugu badan ka helay degmada hargeysa murashaxiintii u tartamayey iyo siciid cabdisamed siciid cudhay oo isaguna ahaa musharax xisbiga ucid uga sharaxan degmada hargeysa islamarkaana shaaciyey inuu u sharaxan yahay maayarka magaalada loolankii dibadda u soo baxay iyo tartankii ugu dambeeyey ayaa gebagabadii ku dhammaaday in siciid cudhay uu u tanaasulo cabdikariin axmed mooge guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe oo isagu hore u sharaxay siciid cudhay islamarkaana xisbiga mucaaridka ah ee ucid u qondeeyey in uu maayarka magaalada hargeysa uu noqdo siciid cudhay ayaa waxa uu ka sheegay guddoomiye faysal cali waraabe oo ay hareere taagan yihiin cabdikariin axmed mooge iyo siciid cabdisamed siciid cudhay ayaa waxa uu yidhi
oo dadka loo tanaasulana ay kaku faa'iidaan ilaah ka yeelo waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa siciid ninka yeelo go-aan khayr qab oo hirgala oo dadka loo tanaasulana ay kaku faa'iidaan ilaah ka yeelo waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa siciid oo tacab badan geliyay halkaas xusbigana in badan ku jiray wadooyinka istaagay sida yurub codkay siya yidhi kursigan horta meyerka sida madaxweyneyaasha looma doorto ee xusbuu ka soo baxa madaxweyneyaasha ayuun baa loo doortaa public loo doortaa asxaabta ayaa soo saarta qofka noqonaya meyerka iyo meel xigeenka cabdikariim axmed maxamed mooge anigu aabihii baan mar iskuulka la wada qolay ilaah naxariiste ilaahay noqon saaxiibna ahayn ilaah naxariiste de waxaan waa inankaygii ayuu taagan yahay saaxiibna waan ahayn aad iyo aad intaa imaku ordiyo activistkaana waxaa dhowr meelood oo xafladood ayaan ka taageeray oo markaan arkay inuu brogaraamkiisa wato anil waraana brogaraam baan la imay ilaahay kaygoo kale yaanu kaa dhigin maga uga nasiib bato dadkii yaryaraa oo magaqaan gaaday oo mustaqbal u baahan ayay siya barxadba kusoo beegmeen halkaana idiila ay gashayo waxaan sii maraba hashi laga baxay markaaga afraada daa la yidhaa
guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa carabka ku dhuftay in labada xisbi mucaarid ee wadan iyo ucid ay hore ugu heshiiyeen inay kala qaataan kuraasida guddoomiyaha aqalka wakiilada iyo duqa magaalada hargeysa
kursigani horta kursi cud buu ahaa idi warame annaga iyo wadani horaanu heshiinay cabdikariim oon ahayn magalaan saaye wadani ahayn oo weliba aniga ii dhow barka ah ayaanu ku heshiinay iyagoona qaataan speakerka ana aan meyerka hargeysa qaato saasaanu ku heshiin labada xusbi duulimaadna cidda kuma oon ahayne insha allahu tacaala saddex xusbi iyo madaxtooyada wada shaqeeyaanoo doorashada ilaahay subxaana watacaala aan wadaag ku galay oo weliba madaxweyne ku ammaanan yahayo uu lacagtii oo dhan boqolkiiba shan iyo toddobaata bixiyey halkan shan iyo labaatan ka bixinay oy untkaysa legasiga u geliso inaynu hagaajino oo dalku dhaqaaqo ayaan horta u samaynay
inta la og yahay waa murashaxii saddexaad ee uga tanaasulaa cabdikariin axmed mooge maayarka magaalada hargeysa siciid cabdisamed siciid cudhay iyadoo horena ay jireen murashaxiin xisbiyada mucaaridka ka soo baxay oo iyaguna u taagnaa duqa magaalada hargeysa balse markii dambe sheegay in cabdikariin ay uga tanaasulaan si kasta oo ay ahaatoba marka guddoomiyaha maxkamadda gobolka marodi jeex u dhaariyo islamarkaana rasmiyan loogu dhawaaqan natiijada kama dambaysta ah ee doorashadii degmada hargeysa ayaa ay noqon doonaan kulan ay isugu yimaadaan xubnaha lasoo doortay ee 17 ee degmada hargeysa si ay u doortaan duqa magaalada hargeysa iyo ku-xigeenkiisa khadar maxamed cakule v o a hargeysa